Me va y felicita. Je t'aime jusqu'à mes morts.
Logo on the
Niko na puna pato mawenge. Kinigusa na kuwa kabwege. Mkali umenikata kiwembe. Ahua. Kwengine kwa nani niende? Sisi tosha nilisha usembe. So ni amini baby. Acha wao dharau. Eti siku nta kusahau. Nia yao niteme. Eti siku pende. We wangu wangala. Ume wapiga bao. Najihisi sugar baby. Shida zako nizi bebe. You are numero uno.
Let you down, even when you're not around. I'll always keep it grounded, baby. Sweet melanin, my chocolate tea. Adrenaline, ever genuine. Right for me, they are irrelevant. I'm what to prove, I'm a copy of. So get calibre, baby. Oh, and I mean, come on, man. Need the energy. Oh, need the energy.
Kupende, we wangu wangala. Umewapiga ba. Najihisi sugar baby. Shida zako nizi bebe. You are numero uno. Fika Mungu wala tukudhani. Sichako wa tayari shakupenda mami. Mami, mami, mami.
Unani malizaga vyako vitu flani. Unani tosha wengine wakazi gani. Itamini ni kuzidishie tamani. Tamani.
Another Gbedu from NigerPickup.com.